Kgotsong, ke nna Thembo Katse mo Lekgotla Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality. Democratic Alliance ka hare ho Mantsopa Local Municipality e tla nka bohato ho netefatsa hore phepelo ya mantlha ya metsi e kgutlela setlwaeding ka hare ho dipelaneng le Hop House. DA e tla qobella motsamaisi wa masepala ho arabela tabeng ya ho hloleha ho reka vene bakeng la basebetsi ba metsing ba masepala. Le ha bopaki bo le teng hore insurance e se e lefile baki kapa vene e ileng ya utsuwa ya masepala ha basebetsi ba metsing ba ne ba leka ho etsa mosebetsi wa bona wa ho fepela metsi ka hare ho dipelaneng le Hop House. Ke a leboha.